Black Market Records. Idea. Kukuru kakarao kinita tunapatana Bono unaringa nikikuona tunafanana Odina sat manga hapa tunapandana Shamsham kitamduru ona una idea Uko kwa church pata shanza bagala labaga Umeboeka ngoma kali yako mbagala Hauna eye, hauna eye shadow fanana Angolia pai pai green dani nyamana Napenda sana ite critical thinking Kivu ya ndume sema titi gone missing Nyole ya odi pink sema li tintint Sata kasaga haka juu pingu ting ting
Sina idea
Tafika jimta
Sina idea
Goshu kufiti
Sina idea
Kona filaje
Sina idea
Idea. Nashikisha na goma na katare lebo Mpande mat, pande nduthi ama mpande tuklu Fika jemta, sina idea Poteza simu ama nilichai iwa Gubi hapo area, sijakaliwa Whisky na vodka, changanya sitazima Misi jai cheza, seti na wapima Kamo niele, mambo yangu jinga jinga Niko na futoni, adisiyo kuna pinga Nade mzinge galu, nade jina me flavor Nade inatesa ama utakata dry dry Takunyo na maji sprite ama coca cola Ekuwe ni shifla, boro memochowa Yoni mali safi ndo mana unakohoa Uko exabu na una idea Tageta na jazz mana una idea Bro kuma dudu,
sina idea
Tafika jimta,
sina idea
Goshu kufiti,
sina idea
Kona filaje,
sina idea
Nimejipata stu na sina idea Tena niko madudu na vika na gear Satujai patana na shani itadia Sijui ni maswara ama ni madia Maideo neza nitadetu nishike pia Na hata nisha validate nitasimamia Izo mataska na majin itagaramia Na bado nipaki na miti ya kuspend chumia Wanena mafala wamepanga line Wanadee kupigwa kakitu ya campaign Na badaye warudi kwa tu na katrain Credo ya safsi ya Ford na hami ya Zen
Sina idea
Tafika jinta
Sina idea
Goshu kufiti
Sina idea
Kona filaje
Sina idea
Idea.
Imetoka home, cheki klabu ime chrome Kwani nilikunywa chrome kejani
Sina idea
Maze Johnny tableki why not Sikujua hivo doni kali
Sina idea
My idea, mbono unaninyamazia Hadi ukani block, kwani nimekukazia Umelita chibozi na luka kabajia Alafu unaniuliza mbona nimekujamia Cheki mbona sayi unaningora Atiwe mgonjo, adi unahohoa Na nakupata zabeka unamochoa Question, mbona ukikata unamuahora
Sina idea
Tafika jimta
Sina idea
Goshu kufiti
Sina idea
Kona filaje
Sina idea
Idea. Sina idea.
Sina idea.
Sina idea. Sina idea.